We'll be right back. mateka, kuma mateka, kuma mateka. Tonyagazisa, tonyagazisa. Aulisto, angbambise.
Wena wathu, wena wathu.
Ubiza wethu,
ubiza wethu,
ubiza wethu
maza
wethu. Wethu so,
wethu so.
Thank you. Because they pass.